L'exclusive.
Oh, ma Mona Lisa.
Mmm. Lisa,
Lisa, Brabeji will love you. Brabeji will love you. Udo ya na timi shaku. Na timi shaku. Odo ya ubeji will love you. Brabeji will love you. Udo ya na timi shaku.